tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alal bari nay lewru novembre hitane 2024. Sakrabi hedi beto gondum hedade hejun amen de lendi e mangal mudum kadjon on fu min calmin on san. Waw hala am holiti wiide neddo kina laato ciudo gacce so laamo bandum sakrabi hedi be sembe kabaruji dum jogoni on bete hande di annin. Ya warta iwde mutiyade tombok tu finansiji di ka fuddile on do nokku ga gado be odo wi ya wara di dido dati kanyum en ka holiti wiide la wala fu ko wonde dido jiyan dam ko holata be laabi di kan jukudi cercle bofula be kanyum kana lafa san monsieur m janginobe lewru ko ciudi le college di utti dame mudum de leedi amen dinam holiti wiide kanan ko be janginobe le dido no kulen kanan ko be kumani be haybude nantinobe kabaruji di college mu m le leedi kawtube le gubal gal be noddirta ayes kan e leedi guinee ana wondi wadde do wadi batu mu m balde didi fa ewa hono fu nantinobe kabaruji de hani wordude wakati so basi ana wodi sakirabe hidi be non sembe kabaruji de min jogani o min beete hande bisimna modom heedade dum gallure muttine woni lawol gol gallure muttine pinasiji adoji yimbe kany e gineji mu em yaade tomboktu kany e gawo immoto momata fuddota laawi mudum lewi donnobe dido pinasiji hitani hikka ka njian dam heway sanne do gol do lawol be beede dundu wiide cittalaji kewde be ngondi matude do gol do de dido dati sabe do fuu hunu wala do ndian dam ko holi cittabe laawi de be kani jukure be koliti do wiide do ana way latal sababu sanne tannude bankebal bangal odo campagne hitani hikka fa keben famtar anni ko kejo gondo to do woni Mamadou Koumina hebanem do hendo festango Ousmane Mamadou Moumine Sende bou kan sita sidibi
mi den dene mayo moti do finance kewdi jawoji tumbutu e gawo immeke yo kambar mun jagotobe e dawobe hewbe bawata yade li sahal leedindi kebe mun ana famdi wattu joni gadonnobe lana gikke mabbe ana do walti gol kabar mun wattu remu gol gure
me hebata hunne fukkasin watti joni sabi dawobe ana famdi kaake du hebata ken arano me deba kaake hewdi yani sahen leedin yade balir leedin sumaro kay gabena kettama me heba hunne du sedan
gangodo kabaru rafkebe yu farati mawdo e hakkile dawobe be koliti wiide lanaji kewdi ana mutta yonki yimbele hewbe dun ana keddo hen be dawobe be min kalti dene mayo be ngadi nodango fewde kumani be kabaru mun
ma jundi moso moso
mede tewtura kam dogna pinasi be watta hakile honono be dognirta kay bamde dole teddude ne be dawa di pinasiji fu an han fide dabriji honore renirto sulano hippikin
ajileri sauvetage kelen dama
bangal hi himmeji donnobe finance ngaji anandarda e kejabe lamu be fiya dabari fabude denagu heddi ya warta dumayo
mede tewtura lamu tinno fiya dabriji ina mayo yalla mede heba wadi ya fitode mudum le hitana fu nukuje to njanyeri kany e kaje heewi be fiya dabriji ton yalla accident ko mata den nukuje an acca
hitane 2024 dawgol elana iwde muti yade tumbutu e gaw finance ngaji kewdi muti le majjuna chakiti do wadi ala noga enay lewru novembre hitane 2024 atara le region muti yonki yimbe jenayon heddiki hen hewbe dun majji
sakrabe hedibe ando on bay tutude hakkilaji modo fudo ido kabaruji do hel amen facebook nando konto x mum no dirta no twitter lewru chagal ko cuudi de college de utti dame mudum le leede amende cuudi de college kewdi gondi le cercle buffalo be kam en ka hewa utti de faham dame mudum horo ko to fayeto sita ko to sukab jangobe gombe second cycle on do nokku kam en ka fa hammel cuudi galleji mu em heddi sabi monsieur m janginobe yottakle on do nokku o do kabaru bembine do sanne ka lati ke sababu yopure gelle kewdo wadde ima daraji fa fa bo be do sukabe jande mu em ba kiben famtaade anni ko kejjo dame gondo to do won Moussa Bessi de be hebanen do hendo festango mumin sende bu kan sita sidibi
cuudi l'école fan mental jeddi wonle commune nyambia e second cycle didi gam musule jeegon tan wongo naba den ko jito lam on second cycle didi anton musule wala ton do natin sabe sugabe hewbe ko jangune mudit ana tidi handen sambu sisugo kay won secrétaire général mairie nyambia lewi makko do sabe wodugo nuko on kay en lafi tati
les anciens
jeninobe kisi ba mama le majun nay tangari nay inne yo généraliste en bembawa janginde second cycle e kintinto adadumuna ana wara isapoi idi dabare mun ana politique kam eden gondi e wonde kaldal no dum huncerte
leyu horbe centre d'animation pédagogique cap be holliti himbe wana dabir fu hunjida ortidal lafe musule en li onnuku leyu kango Oumar Cissokho de cap baflabe ortidal goto ana mata le lama baflabe fu
ni fodde ko jangino wala ton non dum dum wori titakoto yade li enku de anati lawi modya o gijande telephone dum wala
micitunde wi secrétaire joni kanko de cap bami dabiri wadde musule goto directeur sur l'école secondaire orokoto festay ortidal lafe musule anan mata onnuku dungu Moussa Bey Sidy Bé hebni studio tamani yude baflabe
gollerde kumanibe haybude kabaruji nayo di bangal yuccinobe kabaruji kawtube le gubangal be noddirta ISK e leedi gine ana wondino totondirde hakkilaji bangal hono fu nancinobe kabaruji de han wadirde golleji mo em wakati so basi ana wodi faana mudum yo totondirde hakkilaji bangal hono dido nancinobe kabaruji wata yalla ana wodale lam hakkundejo kawtube duwon horobe mobe kumanibe nancinobe kabaruji de leedi amende kam endo hawre e galdo kawrtal balde didi fa keban famtare anni ko Juliette Koulibaly kaw do e fuddore golle o hebanim do hen fetan sita sidibi
o jooda hala wad amale gendi bamugo ciagane wadi hono o jooda hala goto le leedi gine hakkun el leede tati wonde lam hakkune rejo lewi amiru wala noddi tan hot autorité de la communication leedi mali jooda hala o do fana mudun yo tegginde honane golleje journaliste wadirte Gawsou Koulibaly kanyum president hak
hakkune leede fana ko woni yottin gol kabaruji peneji ni woni tewtude samminde kana ko be leedi ndi na do bonnude inde mu en sabi lawi di min gondi hunchande orele leede mabbe den kuma ni be haybude ko nantino be kabaruji di watale leedi ndi ko yo gollirgal goto laamu leedi ndi o waawa fi tumbo ndire jood mako o yoppa dum wala
le o jooda hala didi bo leedi togo won leedi wotri noddan fotte mudum le billal ben yembere faana mudum yo hokkundur hakleeji Babacar Badji Bassa kan woni horejo hot autorité de l'audiovisuel et de la communication leedi
togo leedi
togo
ni do yi wakati goto tidal unido e denagu le majum gollirgal modo kuma ni do haybude da ko telefaye to radio yidi watta ko wam dabereji itti yallahum fu ana anda ko woni place mudum lawi dimi nangi fewde e majjum bi ngarta feccidinde don
meccitunde wile o jodo hala goto kanko ministre humne kabaruji gollal journaliste e nanal mudum alhamdu ag ilay ona teetro journaliste o fedda mudum tinno watta hajile le golleji mudum honan al haliji le leedi wolle mudum di
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
dossier de la semaine amenyalo mahande o ana yowi e do sira o do dum woni ko yimbe o do sira ka yimbe hewbe kanyum en do nayebe hewbe kanyum en ka ana yara dum leedi leedi amendi nyalo mahande o tawede docteur M Holiti wiire do modjana cellal mabbe fu dum sabi so be do yimbe nayebe hande leedi amendi ana wondi wadde imma daraje fa humpintina yimbe amobe sira o wiide modjana fe cellal mabbe be kaltana be du kutteje ko woni e latar njaro sira le leedi amendi fa ke ben famtare anne ko jenaba jello hebani am do hendo feetan sita sidibe
nabe sira mugumi abe
sa midam yara sira ana heba dubi sappo jom ni nawor du fuddiri ele dum keddi mi so lati jom kam mi wawa yade tiagal mudum fi so mi bamay dum tam atam wakati fu yonki am wala kam mi tewti daru ndu ngadu heba e lawol sira o kam mi fuddi bamde dum ila dubi ana fan wadai kam fi hunde sabi dum modataaki so jida min darni bamude dum tam korka dalki mi heppanam jati korka ta e wakati kam mi bamade
mi akata fosi gana
be yimbe didon hampobe sira holliti ko sabin bini e boy e hampo kon sira ga hudun be hani wadde so be acci yarda sira docteur tumani jagti wonko fatintina endo mudun
sin question de vol
yo tawrede anniya mudum tanno homo fu ana andi wiide bamgol sira wana huno ko modjan cellal bingel adam lawol gotol fa enta hor mada iude bamgol sira oni won tawrede tinnare tafaje balebe do ana tom dimi dokkata yimbe yallan heba darunde
docteur yakabe do holliti wi hampo kon sira ana jogi kutteji kewde do cellal bani adam sab an wahi wutne jom nyabbilaji bi berne nanal mudun adama bagayugo kanyu ando kabaruji hampugal sira le docteur Gabriel Touré o hollitidi wi dabiri an wafiede honene netto accirta hampude sira
bamgol sira hono yargol sigreti fu ana jogi kutteje idi wayi tindi bindum adama nyawuji bindi e fofam fayo to cancer e hore yimbe an wayi tarle santuruji kertanadi dum yella na faabo be fam joppa
sira ana leme leedi mali ana ciotte don dum dina jiwadu nukuje kewde kasin dum warale leedin dungu hollitidi goto ciotto sira jodi do sigas yeso
ko hewi e sira amen o ka fu lamu kati eorta kan sikaso wom adobe dum eorde Côte d'Ivoire dum yimbe ka chondi mudum buri hursinde san yibbe sira goddo o hewa san
o nyini ma fana manja
lewi mi andan kabar fina tawa sira ana jogi nafa mawdo le fina tawa meden sabdum hun hannen ko mobe ko hewi naftirto dum golidi kango Mamadou Konaté gote andir kabar fina tawa
mo ka nga famu sira koni
yimbe an hani ko anda wede bamgol sira o itata neddo e hakkile mudum fe arande so a waddani no goro nado sira yimbe le nayebe atawan idum urani dum em sanni urde sa hokki dum en kalsi nado kangi sanje hono dawol dum sa naborino sira nado goro a hokko e ameri gendi a fabbam to hakkuni mabbe no wodi ele de nagu
castro bashu fo mi soro
hambugol sira yo hune fina tawa ko boyi ga ana tewta neddo fo hampo sira watta hajile watti mo hani hampude sira ka en nuku goto do neddo hani hampude sira dum ana jogi nafa san
sakrabe hedibe andon on baawi holitidde mem ko woni hakkilaji modom e do no golleji amen di yartana du ko mi hani bayti de le hemde odo numero on gadam 76 98 56 56 murfitito odo numero kasem on gadam 76 98 56 56 andom ko woni hakkilaji modom ko kolti tomdo odo numero ka fusi jotta man wara wadda imadraji ko waawi le hen fu yalla ana huncana dum hoore on baawi hittade odo journal kay magazine garo jokkodo jom o du fu do gollirgal ngal be noddirta service ko non foni on gadam 37 321 mere mere non ga fandi ka fuki na tawdo budno ga credi le telephone modo fandi fe no be sada utira amene waran jukitaade tati lewru desambre hitan 2024 yeloma ker kanado yambingol yimbe be ela woni ngurdube ela odo nyaloma fana mudum yo wadde imadaraji fa darano hakkeji bedo yimbe kanye yewde du hono fu way wadde yella be keba wurdude no modi wodir hakkune yimbe wadi le wakati le leedi amende mo rewbe le hewbe ngurdube ela le nyaloma hande o yano goje wondi wadde de mu en fewde hakkilaji mu en e gondi du chupere juude fa kemen fam taran ido golleji fu wordi an ko Ousmane Nyalibul hebanem do hen fe tango mako kanko hore sita siribe enyal lejam
gonde sud jombi beddi don madame Sissoko Fanta Jacqueline Keita an golle INPS nyarela le commune de Bamako ila hitande 2017 madame Sissoko on do pomoro darande holti wide dun fu eta wede haday dun yirwude le gollirde mudon de
toutes les dispositions sont tous
dabri fu fiyama le ne gollare yalla mi golle no wode tidal fu mi mate sabe homa fu ana tidna kam mi woni 16 goto mo jotto mudun mi golla le sultere jamar ko won do fu mi amu me weldi be fu en teddin kam giddi hitande 2017 husnama mi hebi chugol idey mi de teutra yimbe loja no futtinno janga sabe janga en jogi nafa san
le titre c'est très important
golle dibe madame Sissoko ana kala belde makko meden jatimo hono neddo hono himbe fu o mo golla o mo yewtide himbe fu tidala fu wala dun yo seda fo madame Diallo Mariam Kone mo golli data le bureau goto tiagal golle du meden jada yengeji kewdi dun be diwide madame Diallo
elle est bien installée elle a
o mo jodi no wotri o woni kaaki makko gollerde yeso makko tiagal mo on yiɗa to golle makko sanne omo hokka kam temdere ma temet ɗiɗi mi sooda boosom mi jara tiɗala fo hakkude min ga e makko kulleji makko fo mi o kalinta watte fo so kungoji an toon mene jaadita
naminata sidi be yo neɗɗo jaffere la kura gendi gondi le commune yamfolila saabe lojeyaku makko joom suudu makko yo pima ɗon ko holliti wiide fay e tawede o neɗɗo mo caɗele goni e muɗum naminata an haɓon ñande fuu yalla ana waawa daranade ko hasindini
ɗiɗɗen wala ko moƴƴi jungol an goto ɗum moƴƴa kasin ngam miɗen rema mi woni guesade hectare goto miɗen golla ɗum miɗen lema jabaji tomati fayatade lemburuji kasin min jootton do hunde gonne mi ƴoga jam ga ɗum ana tiiɗi kam sanne saabe loƴƴagol ɗango joni suɗɗan hisan kam feewi hunde foof hokkata kam haaji makko ɗu wala ɗan mi e sukaɗo an tan wondi min darɗe kabaru makko fof
niɗe ko ngoɓe yiɗedi
Fatoumata Koulibaly mo guite muɗum nanga jokko hoore du walde association handicap au féminin o wi walde makko nde ko haɓoto yo dartude hakkeji a rewɓe lojaɓe e wi makko rewɓe lojaɓe bangal guite ana kerina sera le leydi meɗen ndi tawe kamɓe du e mbawi wadde ko heewi ko himɓe heddiɓe mbawi wadde
le leydi mallin meɗen mati sanne wiɓe rewɓe lojaɓe ana jogui tiɗallaji saabu yoga meɓe heɓata dewle no muyiri ɗum goɗɓe du heɓata jangga mu no muyiri saabu saraɓe ko heewi ana miila hannden neɗɗo lojaɗo wawa gollude gollal debbo le dewgal hone lundugol kaddule lunde sukaɓe ɗi e nandal muɗum muɗum ngam meɗe wawi wadde kulle fo ko jama o miili.
Alors que nous sommes capables de faire tout.
Walde noddirtande fédération malienne des associations des personnes handicapées holti mettimuɗum dow o kabaru, ka noon keƴaɗo maɓɓe wallugol golleji maɓɓe Mamadou Cissokho holti wiide potal an hani wadde ɗum e wi makko ana fawi dow neɗɗaku e potal.
Il faut recommander aux citoyens.
Ko tewtan ɓiɓɓe leydi nde ɓe tekino hannden honone yimɓe looƴaɓen kañ e yimɓe ɓe looƴaka wodiri, saabi homo funa Allah tagguer ɗum ɗum wawa natat saabe jamare salo ɗum. Misali jaati yo ɓeerewɓe looƴaɓe, miɗen miila so ɗi haqqilleji famama jamare ko heewi muɗum ndu heɓa mbaɗa haqqilleji bani adama.
Meccintinde wiide baale kumaniɗa hakkeji ɓiɓɓe adama en ana belti e golleji ɗi laamu leydi meɗen ndi wondi e wadde fewde e himɓe looƴaɓe, ka noon ko heddi waɗede ana heewi fa hannden dow kabaru muɗum e wi maɓɓe.